Kuna bishi mechane Otori mani wa yunga sana Uo ubifu za gago yeo Warushise okuyonjea Usigaye ngukuna tasase Utakukuna Ese ya wante Sangwase utakuyifuza Oya bae twate Kukuranga uifitie You should be my Solomon. You should be my Solomon. You should be my Solomon. You are my ride or die. Nagukunda muri sito ni wowe waranambara nkaberwa. Oya ngwino tujyane ma kandi ntuzicuza. Mfite paradiso nateguriye umutima wawe. Oya ngwino tujyane ma. Tumadutana Uyu mutima Wamaze guhitamo Sinzi cyo wankoze Muruko nicaye mbangutekereza Yodi si uri keza Sinari nzi ko nanjye nakunda bigeza Ulalala Finally nanjye mbonye uwanjye Utagukunda Say abante sangwa se utakwifuza Oya bae twate Kukuranga wifitie ni karemano Karushu mutima wawe Uwanuje yewa You should be my Solomon You should be my Solomon You should be my Solomon You are my right or die Nagukunda muri sito ni wowe Namara ngabirwa Oya ngwino tujyane ma Kandi ntuzicuza Mfite paradiso Nateguriye umutima wawe Oya ngwino tujyane ma Kandi ntuzicuza
Oya ngwino Warrior Beats.